And your clamor.
Black Market Records.
Deep Billy.
Aya basi apewe shot, aske koka shop, aske kama neza peana kabutiko, atupe kasho ala foto zika na
tu,
age uke situ chazange na libi.
Yo, kaopiga tenje kila night, kunishwa kazi lala bila hear mine, nikikanyima ningori aki walai, juka uruka fence adikeja ya mine. Kaopiga tenje kila night, kunishwa kazi lala bila hear mine, nikikanyima ningori aki walai, juka uruka fence adikeja ya mine.
Shake your body hapa latma mini home, domo bagi luku bagi hapa latma niku blow. Napendanga fagi fagi vitu tete tandi phone, napendanga kaya host na kupaya ya ki sauce. Honey land ama gat natoka na gal blada, sizi mix juu ya gat niku pipe kama plama gala nani. Sharada vina bounce kama toka tuna lakut morning glory na fikisha adi sapa. Shika, kisha, ziza, misa, token, kwisha, tabia, fisa, gala, fika, wendu na ma, lisa, tabia, mbaya, mindyo na la, nisha.
Aya basi, apewe shot, aske koka shop, aske kama neza peana kabutiko, atupe kasho ala foto zika na
to,
age uke situ chazange na libi.
Yo, kaopiga tenje kila night, kunishwa kazi lala bila hear mine, nikikanyima ningori aki walai, juka uruka fence adikeja ya mine. Kaopiga tenje kila night, kunishwa kazi lala bila hear mine, nikikanyima ningori aki walai, juka uruka fence adikeja ya mine.
Napiga dashi noni break down my bosses, huyo tela na kisuti ameshika crochet. Namlipiga 120 bags ziko kwa passes, count izo PS na mashuksha ni dumpy. Flow in a cell juu ainanga lose, Swezi ku speak with nothing but the bosses. Bro far away ako present see your pastors, cover your brice while tuna pattern. Na plus mina relax kwenye concert mina frass, real bad girl amenda sus wall pass, kama Xbox leta game mina cast, rest of day tuko set what
aya basi apewe shot, aske koka shop, aske kama neza peana kabutiko, atupe kasho ala foto zika na to, age uke situ chazange na libi.
Yo, kaopiga tenje kila night, kunishwa kazi lala bila hear mine, nikikanyima ningori aki walai, juka uruka fence adikeja ya mine. Kaopiga tenje kila night, kunishwa kazi lala bila hear mine, nikikanyima ningori aki walai, juka uruka fence adikeja ya mine.
Akili yangu chafu kama deal za makop, kuna ma time tulificha weed kwa ma socks, kuna ma time tulifichanga kwa shoebox, na tukapita boda easily kitupak. Ndai yetu kwanza haikuanga na magas, ili kwanga tumangu na wana shake us. Maturi kubwa ni kazi lidungia pampas, juzinge pitia tao zinge cause fracas. Kana pena mjulu ben yangu kwanza kiwa hard, kana pena the bothing kana dhani yondo ease. Nikiseti magazine kata jumi no the realest, mena players uli dhani referee ndo realest.
Aya basi apewe shot, aske koka shop, aske kama neza peana kabutiko, atupe kasho ala foto zika na
to,
age uke situ chazange na libi.
Yo, kaopiga tenje kila night, kunishwa kazi lala bila hear mine, nikikanyima ningori aki walai, juka uruka fence adikeja ya mine. Kaopiga tenje kila night, kunishwa kazi lala bila hear mine, nikikanyima ningori aki walai, juka uruka fence adikeja ya mine.